Sobi
Munembe
Bakibowe
Etwaka Abakashana
Ili jetso ipila pavili Bakelo kelo bafitala maningi Na bagai bafipanga maningi Natuma text unisia pasini Nakula dress wofuna kamini Nanganjie mbewizi Mbewizi Nanganjie mbewizi Nanganjie mbewizi Mbewizi Nanganjie mbewizi
Walesa ndabatamba ati ni my class step yanga Nefa kana kashaka ichefya Sini mbode akayemba Kala katapilisha kwa timaluwa Noti balia mwona mufi bala bala Lakini mwena mblock noti spalia ni mkwata Iftala tala takwe ufofi twala Life monga mvula boy chima yuma Mlensha pasini na iwe mwamuna Ngana ibipa mwisa mupepi We na mblock ati ola wafeki Wafuaya ni vena Good life iwa mina vena Lelondi nyekembo melondi chinondo You never know Life in yolo, chanting in the game. My life no be lie. See me as a lasso, melonjim sky. My life, kuve chikata. Na nevonka kuvele chikata.
Ili jet so ipila pavili. Bakelo kelo bafitala maningi. Na bagai bafipanga maningi. Na tuma text unisia pasini. Na kula dress wofuna kamini. Nanganjie mbewizi. Nanganjie mbewizi Mbewizi Nanganjie mbewizi Mbewizi Nanganjie mbewizi 06 natumila Natasha Ubweleze kuseni mfana Atibwa na tibesti mfana Nagula dress kwero tenge mtu wanga Plus ni kudiala msana Chani fiola nubwelo ni tukana You mad? Isova na kanje vele Uzani ziwa mtu wanga Lelo uzaibweza shawama Maauti kupaka msama Ise mutima vanalema kukwanya Vagai gai venzo kamba chinasila Njepe ne tambo pakula Bwonse venzo nisi hapa masini Njepe ne vamba kulila Ati hau nilibize batrapa Goodbye bakalila avo Time ya kuchinje misango Ama tiki kwa tikustango Life is pretty hard you can handle Ili jet so ipila pavili Bakelo kelo bafitala maningi Na bagai bafipanga maningi Na tuma text unisia pasini Na kula dress wofuna kamini Nanganjie mbewizi Mbewizi Nanganjie mbewizi Nanganjie mbewizi Mbewizi Nanganjie mbewizi
Wawa mwona Awo Fake smile Iyo Atibo indi kudeti Cash nang kwa tile chibiongo
Sikita Bambi na bo Bali balala tuwa liamba na bo Bali dabu watu wafuafie na no
Perfect tukapono na mayo Kelo no love afaya kumamu Iyo life noti iyo
Jep jep tiki wapo na mayo Kelo na mafake smile Kola na vauzi balila mayo Makelo kelo simbeo izi Na bagai wafipanga maningi Na tuma text unisia pasini Na kula dress wofuna kamini Nanganjie mbeo izi Nanganjie mbewizi
Mbewizi
Mbewizi Mbewizi Nanganjie mbewizi
Mr. Dube Alana Chani Sam Jizi Nika Dudu Aisia Dragwampo Komanda Naipena Elama Class Dautizo my number